Love one another.
Mundo domo hu sedi ami domo no. Sanyumi a choir for no atui. Ena Yesu Kristo kanye no shure kakra ansana ye bo. Your born was Indiana Sono. Affordable, I elder Jeffrey R. Holland, that can say, eh, or Doc Roger, ah, ye done needy, a warrior, see about Cosemni Namo. Yesu and train saying, don't quane, mum, or no so or dean in church and so. When Ninyami Jumen in Namo, Yesu Christo Chino or. Tres se no biara a obepese ojini nkwa no ebefri ni nsa no ono a minti no ni nkwa befri ni nsem no obenya ni nkwa President Thomas S. Monson a wati na wedi sanche chei isu no akase mejidi se ajinkwa no na oka chen se ajise yedi ya hutu ho esum afofrono Ya brabo nibutai biya omwa omutimo mu peno omushire omunkwa nanso omu a omusuma foforo no omunyi from na woje won omukra nkwa Kristo suma pa eye etu huache One woman who took a baba kun a share ni kunu a wo yare e ka se men dwin we dwuma ho se e ya de soa na emum dwin ho se e ya kwenya a obesua se ne odo etie ebra o kasa obi wa yu devotional asie no sister sandra di hisem bisa se se anka ye betumi ehu yakume mu a ye beti nipa ase ana ye behu nyomu hu ye beti nyomu te ye betu ye boase ni yasom afoforo ana na ye de odo ene ahobatre aho abotre ebe somo mu ana sister Houston ka asema ekɔso wɔ young women campus e yenhia mu no kasa fo ba ko ka sɛ ye obi a otu ne ho si ho hu afoforo na ɔsomɔ mu to ahwehwɛ ne twene na hwɛ mpoma ne mu ɔde ɔfrɛ young women ne ba ko no ɔka kyerɛ ne sɛ nti ɔngyina na ɔhwɛ no ɛna ɔfa ahwehwɛ ɛna ɔde tu ɔmo mmienu na ɔmo ntɛm saa ɔno a ɔkasa no na ɔhwɛ ahwehwɛ ne mu ɛberɛ a na ɔne abayera no ɛrekasa no ɛnyɛ nwanwa sɛ na nkɔmmɔ no ɛndi mu na wei ɛyɛ adesua a ɛkyerɛ sɛdeɛ ɛyɛ den sɛ wopɛ sɛ ɔne obi kasa ɛberɛ a wodwen wo nko a wo ho no na wo nko a na wohwɛ wo nko a nea wohia na afei ɔde ahwehwɛ ne to nkyɛn na ɔde mpoma gyina ɔmo mmienu ne ntɛm yɛhuu sɛ na afei deɛ na abayewa na ɔne ne kasa no abɛyɛ nnipa ɔrehwɛ sɛ wopɛ sɛ wosom obi a ɛwɔ sɛ wotumi dwen afoforɔ ho mmerɛ pii ayɛ a na yɛdwendwen yɛankasa yɛho ne yɛ abrabɔ a ɛnni adagye anim ɛma yɛntumi nhu ɛmfa mpoma mu ɛnsom afoforɔ President Monson akae yɛn sɛ wɔn a wohia yɛn ɛtwa yɛn ho ahyia ɔmo hia ɔmo a ɔmo hia yɛ dɔ sɛ ɔmo yɛ abusuafoɔ ɔnam fofoɔ anaasɛ ahɔhoɔ ɔkaa sɛ yɛne Awurade nsa ɛwɔ asase yi so a yɛwɔ asɛdeɛ sɛ yɛbɛsom ne mma n'ani da yɛn mu sɛ yɛbɛyɛ saa nneɛma yi ama no afei ɛtwa yɛn mu ɔpepɔn mu no friend ne Lyahona magazine ne kaa sɛ In collab, in my friend, in the President Monson, I foot to no. Or to unsuffer, my friend, say, one year as Osuma dear. Say, as soon, say, swallow. I say, Omud your monsa et to paper sooner. Omud chan, what? Omud chan, who she omud draw monsano. And omud de ye. Omud. omudi tre afofro se mofra sua se de wodo na woso afofro bra woso a wonyia omutume ye no a enye asem mofra tai train se odoni osum eni se eye kesie ana se kakraka ansana ebedimu primary teacher ba kuche asem ende 6-year-old class made love necklaces omo omodi inum ni nsia nko omodi inum ni nsia no one of themselves one of Jesus omo ye odo komu die na we glued the strips into circles that loop through each other omo glue paper no omodi ye omodi ye necklace na nkola no ebra omo che sa omo ye sa ejume yi no na omo ka omo musuanfo ho asem heli ka se minji ndi se minua ba adome ye kude bia me dwine busua tibia ne ho na menya te nka se ebia na bra bo no eden nanso heli ka sa asem we ka asem we no ni nua no ohu ohwe no no ka se heli me de wato makume mekon mu die no ewo me ni yesu nte me firi se nyame do wo na me so me do wo bra lisa ka sa no heli ekoe no de odini saturn ho no oye na tu afe ni ne nana befa anu no heli ka se unim bribi nana yesu do me se de odoni osum esum afofora a onyankopon edwuma no yeboa mane ye nanso etoda a enam nipa bebere a wo hia moane ahoto ewo ye nchen no eden se ye betumi asumo mu nyina enyano ma ebi mu amuti heyi ebi am eha mo se muntumi emboa obi a monka ise wasa dada jumedi dada jumedi yase no mu omunya nkopon mu onyame sumu mumu bi no munso e wosinto atinka bi wo mumu se yenyina ye betumi e di ato ya bra bo so na yetumi asuma foforo when we don't judge say jai when we say thank you akasetia na ye yenia ese a onyankopon eni so na neni gye ewoni ayaye ne ho perhaps we could start by asking ourselves these ye betumi who in my circle of influence ye betumi asha asiesi ebisa se hwan na obem ya na se owo ha metumi abo ano eden na mewo a metumi di asumo obi emrani nipa ben na mewo eden ye betumi aye e wo mebusuanim president ugdorf aka se e wo se oye ni a kristo e chide fro aye e wo eda biem no mondwin mmom mfa nipa a e wo ho nyina anyo mo hwehwe honhon kronkron no in kenya na mo mbiserade ma omboamo oka se meye mo bo mehye mo bo se se mudi ase mo esu a onyankopon ebe shiramo brebia medwin ho se yesu kristo ba sen na ebe ya aya medwin ebra obesra ni 5-4 ne ho mo ayarefu obi wo mumu mo fa mo mra ha mo ebubuofuo ana se nifrafuo ana apache ana se one way did them ana akwatafuo ana se omo a omo bre wo kwan ebia so no mfo omo mbra na me sa won yare the savior ajenkwa no osa obi ayare ba ku biara se se die o sreye nse yenye ne nsa I have come to know. Mabe hu se onyankopon ne do Eni yenuanom do enne ma yabrabo ne emma yabrabo ni nyamfaso ma yenye ti se agenkwa no ne yensom yenyonkofo ene omo a omo ben ene obia yebetumi yebete onyankopon do se yesa nyama we nyina na yebete onyankopon odo amaye ewo Yesu Kristo di munti amen.